faro, nine on the knee.
Ngokoka, ngokoka, ngochanga muka.